bitch
there. Abengi vaishive shinawandishiva umufuma chumi. Wale mone pona lelala yani ni blanda but you never left me. Nale ikalo wa chikonko. Nale pita mumi ponto. So una yali ninkondo. Wali ntula kwe chisendo. Oh, nale kweba will never let you go. Kapali vile shupa ine let me know. Apa kusanga baby weli shuko. Oh, esa kono my baby.
Wende
niwe wali for my love.
Wende
okwenda babili temwenso.
Wende chino kwenda babili shuko.
Esa kono my baby.
Wende
niwe wali for my love.
Wende
okwenda babili temwenso.
Wende chino kwenda babili shuko.
My jiggy jiggy. Woman invest a sweet lily. Iwe wanna sala my piki piki.
Yes.
My piki piki. Piki piki doli. Jiggy jiggy. Woman invest a sweet lily.
Okay.
Iwe wanna sala my piki piki.
Yes.
My piki piki. Piki piki doli.
Omutima ni webo wasala. Pale bambisha likumane shiku. Pala minaba kumone. Umutima wandi niwe wasenda baby boo. Pala tipali efyo wachita. Yago hapo chite mwikwe chava nomo. Pala minaba kumone. Pali papa fatine na sango wabaloya. Bale pepe la fenshiku. Bale pepe la fenshita. Bale pepe la mediku. Papa papa
fatine kwa fika. Kono my baby.
Wende
niwe wali kwa my loving.
Wende
okwenda babili temwenso.
Wende chino kwenda babili nishuko.
Isa kuna my baby.
Wende
niwe wali kwa my loving.
Wende
okwenda babili temwenso.
Wende chino kwenda babili nishuko.
My jiki jiki.
Okay.
Fumani vesa swini nini. Niwe wana salama piki piki.
Yes.
My piki piki.
Piki piki doli.
Jiki jiki. Umani vesa swini nini.
Okay.
Niwe wana salama piki piki.
Yes.
My piki piki.
Piki piki doli. Alesa pangire wene physically.
Physically.
Kukusha iwe ine batali. Ni masala tu itali. Iwe waliko mubulofwa. Elo bambi batila tine nshumfwa. Mtu wandita uchinja po. Ninkwata nangu nshikwete. Luga napakama umfwa mama. Barifwa ya kuli iwe ine pangeshi mama. Bena mama na kwati chite mweko ni dalama. Kukusia iwe ine nishi na nama.
My baby.
Wende
niwe waliko my love.
Wende
okwenda babili temwenso.
Wende chino kwenda babili nishuko.
Isa kuna my baby.
Wende
niwe waliko my love.
Wende
okwenda babili temwenso.
Wende chino kwenda babili nishuko.
Mr. Mainza Chivungu.
Ha.
Che Bros. Sinyama ni Pandola. Taputa palusaka.
Uwe.
Collection J Empire Boutique.
Next Level Entertainment. We run this.